mwaramutse neza se dususuruke inshuti z'ijwi rya Amerika uyu munsi nagira ngo mbabwire uko dufite amahirwe adasanzwe kubera ko muri studio za radio yanyu ijwi rya Amerika nabakiriye Masabo Nyangezi Masabo we urahura komeye
uraho kamirindi
uranyereye no muri Amerika ngo ba
ntabwo ari ubwa mbere naragendaga kera ariko hari hashizemo agahe
ariko rico gihe wagendaga mu zindi nzego ntabwo ari mu rwego rw'umuhanzi na gitari yawe n'ubundi buhanga n'ubuhangange bw'umuhanzi
ahubwo hari icyo wibagiwe nuko ubwo nazaga nari nkiri n'umusore
ndabona ukiri tewe ukariza muriko
aha ku matama hari huzuye ubwanwa n'imisatsi igera hiryiriya nuko ubwo ni muri hashize imyaka 25 niho mperuka ino
ubwo rero muri iyo myaka 25 kandi wari waratangiye gucuranga guhanga mbese no kuririmba
gucuranga nabitangiye mfite imyaka 14 urumva ko ubu ngeze 62
imyaka 48 yose
yeah.
ariko rero cyane cyane abantu batangiye kukumenya uri muri Orchestre Salus Populi yahoze ari ya kaminuza y'u Rwanda niho watangiye kumenyekana cyane nyuma uza kujya mu muriri nyuma uza kugenda ku giti cyawe solo
mu by'ukuri nkiri muri college niho natangiye no gushyira indirimbo kuri radio muri 75 1975 nimugira ubwoba bw'imyaka imyaka n'ubu harimo abakivuka noneho rero ubwo nari nshinzwe korale orchestre ya korale
ni muri koreje yihe
koreje de Kristwa i Nyanza hanyuma navuyeyo njya muri universite nibwo nije muri Salus Populi Salus Populi nyine tubayo tukine mpitamba sunika dushyira indirimbo kuko nawe ifite indirimbo kuri radio mpitamba sunika dushyira indirimbo kuri radio zire zose ujya wumva
ariko hari iyo niyo mwaririmbye ngo nakubise umugore wanjye twikomereze ndakagezemo kuko ni nyinshi
ariko n'ibiganiro
mwaririmbaga byinshi
yari nk'urwenya birya ntabwo ari umuco twashaka guteza imbere kwimakaza nako nuko noneho tuvuye mu Salus Populi abizi ko nari kumwe na Dr Munyambuga bitaga Marumba Dr Bigira Nkana cyariho ariko Marumba ya yitabye imana
kera zinyuma y'imodoka
wewe
akiri muri kaminuza
oya yararangije nuko yapfuye inani na kane kandi ubwo Salus Populi twageze mbese twatandukanye muri 80 bo barangije igihe ngoma y'umwaka umwe nuko anza kubasanga i Kigali dukora orchestre yitwa Umuriri
ariko mbere y'uko tugera ku muriri wari utangiye kuvuga bamwe mu bo mwari kumwe muri Salus Populi Bigira Nkana Marumba
burya na kuri base hari umusore witwaga Boni Ntage niko yitwaga
Boniface ntawirusha intege waje kuba Boni Ntage ajya no muri Nyampinga
akora Nyampinga hanyuma hagiye hazamo n'abandi benshi ariko nk'amajwi azwi cyane harimo saxo Nkurunziza Karori wakinaga saxophone w'umuhanga cyane noneho abandi hari nanone undi w'igihangange witwaga Tarsisse ngira ngo bidakare ahubwo ndamushuhuje rwose
waracyariho
aracyariho
ndabigira nka nkuko bitubwiye
saxo yarapfuye Boni yarapfuye hanyuma hagiye hazamo n'abandi batatinzemo cyane ariko harimo n'undi umwe witwa Straton Katoto wari mutoya kuri twebwe wakinaga trompete ubu aba hariya iwacu mu Bubiligi muri makeya ntabwo wagisanga abasigaye nitwe turi bakeya niyo mpamvu iyo tubonye umwanya wo gufata ijambo tuvuga ngo twibuke nyine bagenzi bacu bo ngabo kuko twakomeje umurage twari twafashe intego
yego nuko ubwo rero nyuma murangije kwiga mwese muza gukora umuriri i
Kigali orchestre umuriri dushyiramo umusore umwe witwa Karemera Jean Marie wari ufite orchestre FM icyangugu sinzi niba yibuka
ndayizi na Jean Marie ndamuzi kubera ko ndakeka na ishuri ryisumbuye ryize hari muri College Saint André nyuma ndakeka yarakoraga muri BRD
nawe akaba umuhanga kuri gitari ya solo akagira n'ijwi nyine nawe akaba indirimbo nyinshi dufite buriya naza kukubwiriza arizo ukajumenya muzikize ukajumenya
Yesarusi muriri n'inyange zise nuko nyuma rero uza kufata icyemezo cyo kuba wenyine gucuranga ugira career solo
ariko nyine ubwo career solo nubundi yari rimo kuko kubiye ko nagiye muri Yesarusi na mfite indirimbo kuri radio zanjye bwite nako nakomeza gucuranga gutyo ariko muri orchestre nkabandi nabwo nkabandimo ariko ni solo ntabwo nigeze nyita gusa guhera 84 natangiranye na career solo na ufite niho nakoze cassette yanjye ya mbere kigeza ari za cassette nyishyuriwe n'umu uriya muzungu wakoze witwa Romain Bartoun kuko hari indirimbo zanjye yari yakoresheje muri
filimi ye yego
nuko nyine
dukoraga amafilimi documentaire
dukorana ubwumvikane kugira ngo nyine ntangire ntere nkunga ntangire muri iyo kasete nuko byatangiye
muri iyo filime hari harimo indirimbo ziratu Rwanda
hari harimo indirimbo ahubwo nk'iriya ndirimbo yitwa Dalia yari irimo Dariya nkunda tarara tarara
nta hino maze ntuvunyegere ikomereza
nubwo nta nubwo byari ibintu bi gusa nuko yari indirimbo nziza yari yafashe yanayifashe mbere tutaranamenyana hanyuma yumva gusa ari indirimbo ari berceuse nziza akayishyira ku misozi y'iwacu akumva birajyanye
imisozi myiza itatse icyatsi kibisi
nuko rero nicyo cyatumye dukubitana nyine ko turakomezanya ngo career solo rero naho ngaho yabaye rwose ku mugaragaro kubera ko nari ninjiye mu by'amakasete buriya nigiye mu Nyarwanda wa mbere wakoze kasete iyo ndirimbo zanjye
z'umwimerere
abandi bafataga indirimbo z'abahanzi banyuranye bakazishyira hamwe kugira ngo bazikusanye kuri nge ndavuga nti ndabitangiye ngibyo
kandi byagize waramenyekanye icyo gihe cyane kurusha na mbere ya hose kurusha uri ugitangira muri college kurusha uri muri Salus Populi kurusha uri mu muriri aho ngaho nyuma utangiye gukora amakasete yawe ku giti cyane ho wamenyekanye cyane
uwi nakeka ko byaba ari byo ariko ntabwo nta nubwo umuntu akora ubwo busesenguzi ngo avuge ngo byagenze gushyira
mujye mubidubarira gusa
ariko
n'abandi bashakashatsi yego
gusa ariko nari mfite nafashe indi ntera nange numva ko mfashe indi ntera ko umuziki burya nawukoze ari mbere na mbere ruko unyohera ubwanjye
ari ukukunda atari ugushaka amaramu
yari hobi ku buryo nakomeje mbikora ndi no muri mu kazi ka leta ari nayo no mu muriri na twari kumwe n'abo bagenzi banjye nabo bari ba dokiteri bakora akazi ka
bavura abantu babigira nkana
nuko ku buryo ntabwo yari hobi ntabwo byari ibintu byo
by'umwuga byo kukubeshaho
nuko nguko rero twagiye tubizamura igihe rero by'umwihariko nyine nkomeza niyo uri ku buryo buri mwaka nasohoraga kasete
yego
kugeza
igihe ubwo muri rusange wasohoye kasete zingahe
ubwo kugeza muri 1994 nasohoye kasete hafi imwe ku mwaka nukuba hari Ibirunga hari Mwana w'u Rwanda hari Mukerarugendo hari yitwaga Source du Nil hari mu Gifaransa hari yitwaga Rubanda iriho zira za byumba hari yitwa Karame hari yitwa Kavukire nayisohoye muri 1991 iriho izo ndirimbo nyine hanyuma hacamo akahe gatoya izindi ziza kuza nyuma kubera amateka nyine
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umushyitsi Masabo Nyangezi yaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gukora amakonseri iya mbere arayikorera hano i Washington muri uyu mugoroba ni muri urwo rwego rero natwe twagize amahirwe aza kudusura hano muri studio za radio yanyu Ijwi rya Amerika twigombye mu magambo nyamara yazanye inanga gitari yiwe niko Simbasabo watunyurijeho akantu yego hari n'indi zindi ndirimbo ushobora kutwemerera kuzajya duhitisha ariko rero akakanya
kubemerera kuzihitisha ubwo turaza kubivugana
yego
ye mugomba kuzajya mudufasha ikimwe mu bintu byaranze uyu mwuga wanjye mwuga nubwo mvuga ko ari hobby navuga nyine umwuga nuko nagerageje guharanira uburenganzira bw'umuhanzi hari wagiye ugeze kubyumva wenda muri 1992 ushaka ko rwose mudufasha kugira ngo dusobanurire sosiyete itende intambwe yumve ko umuhanzi agomba kubeshwaho n'ibihangano bye cyane cyane ku buryo n'imwe muri za principe ziri muri ya Declaration Universelle des Droits de l'Homme
yego
rwose ibyo bintu birimo by'uko umuntu ubuhanzi ari umutungo
w'ibwite rwose utavogerwa iyo ndirimbo ni iyihe
ndirimbo rero ubundi mu by'ukuri niyo ndirimbo yanjye mvuga ko ari iyo ndirimbo yanjye
ari nk'ibendera
oya ndirimbo yanjye y'urukundo iri hejuru y'izindi muzo nagiye mpimba kuko ni ndirimbo nahimbiye igihugu cyambyaye
u Rwanda
ku buryo rero nyiririmba gutyo nkumva rwose iri ifite
uranabivuga ukabona ushaka kugira ikiniga
ariko n'abantu hari ubwo tujya tuyikina twagiye tuyikina mu buryo bunyuranye ku buryo rwose abantu bavuga ngo bazanye urumeza ahantu hamwe na hamwe Rwanda ngobyi yaduhetse reka tukuririmbe tukuratira batakuzi uri igitego tuje ukuvugira igwi uruhame rw'amahanga mahanga oh 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 Rwanda rwakanyarwanda vuka ni wowe nasanze sanguri gitego rwimuteye neza Rwanda rwakanyarwanda komera komeza utere imbere uruhame rw'amahanga komera komeza utere imbere uruhame rw'amahanga
irakomeza utunyuriyemo Masabo Nyangezi umuhanzi w'umunyarwanda w'inararibonye nk'uko yababwiye atangiye kera ubu ngubu amaze imyaka hafi 50 acuranga ahimba indirimbo aririmba ariko rero muri Salus Populi ntabwo wacurangaga gitari wavuzaga ingoma
gitari nayicurangaga kuko hari indirimbo nk'indirimbo ninjiranyemo nari nsanzwe mfite heri no kuri radio icyo gihe mbere mvuye muri college ninjiranye mbese ba muri rekrutoma badushyiramo nakinnye indirimbo yitwa inshuti yanjye
ariko waturirimbiyeho gatoya
reka mbanze nkubwire uko imeze urahita wumva iyo ariyo kuko ngo nyine muri Salus Populi twayishyizemo muri groupe nini uko nubu nafite ka orchestre muri college ariko tuyishyiramo na guitar electrique rwose ibintu bihambaye noneho umuntu agatangira noneho akavuga ngo gitari igatangira noneho hakabamo ngo amava marsh
Yuka ndayibuka n'ingufu nyinshi cyane anava marsha yizanye ingufu nyinshi ndo bivuga ibyo ngibyo
ibyo ibyo ni marumba munyambuka
wari nk'umu
wari
umukuru muri umukuru mu bareje
wari president orchestre noneho hakabana n'undi witwa Tarsise unakubwira ya uba Dakar akagira agakina gitare nawe neza cyane ahubwo uni nawe wakoraga animation muri za ndirimbo zindi za oh madomado iyo ndirimbo rero ubwo niyo ninjiranyemo no kuvuga ngo warumbajije ngo niba nakinaga ingoma gusa nk'iyo solo yayo niyo nigikina gitare no n'indirimbo zimwe na zimwe nka za zindi za mazi yacu ya kera nkina mu gitare ariko nakundaga ingoma cyane 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 hari umunyamerika wigeze kuza iwacu mu gukora turune mu Rwanda witwa Taj Mahal noneho tujya kumureba noneho twumva afite aba percussion ingoma rwose biryoshye by'abahanga tukajya tujya kubyigana ni kimwe mu bintu byatumye nkunda kuvuza ingoma uretse ko ugiye imbere uzigiye gusubira inyuma cyane wasanga no muri primaire navuzaga ingoma yego nyine
za kinyarwanda
urumva oya ingoma yo ku ishuri
ya yindi yo kubwira abanyeshuri ngo
ukaraga rwose ukakaraga uvuga isaha nyine isaha nuko abaturage bari mu mirima bakavuga bati isaha irageze
isaha iyi ni
bakayumva nyine bakamenya umurishyo
ari masabu
nuko nari rubyogo cyane nuko natekereje ko wenda ubwo ako kantu ko kuvuza ingoma kari kandimo ariko no kugira sansi ya rhythm nyine ikurimo njyana voilà bituma rero indi mu ndirimbo nkaza nkumbuye inkogoto nkaza iki arimo naravuzaga izo ngoma kandi mu buryo buhambaye
ariko rero wari utwemere mu kanya yuko nshuti yanjye utubwira wavuze utereka mbanze mvuga uko imeze hanyuma rero gucuranga
wumve ukuntu itangira
yego
anava marsh
Masabo Nyangezi adushogongeje ku ndirimbo ye muzakera cyane yatangiriyeho yajyanye muri Salus Populi nshuti yanjye noneho mureke twumve nshuti yanjye nyine nk'uko noneho Salus Populi nayo yayicuranze
Thank you.
Amerika ikiganiro dususuruke ikigano twagiranye n'umuhanzi Nyangezi Masaboni Kirekire tubaye duhiniye hangaha mbemereye ko igice cya kabiri tuzacyumva kuwa gatandatu utaha ndabashimiye cyane mugire weekend nziza murakarama.
Ngobi ya duhete, zeka tukuririmbe tukuratira batakuzi uri gitego tuje kukuvuga ibigwi uruhame rw'amahanga Sanguri gitego Sangu furirwe mucheleza Kwandarwa kanyarwanda Komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga Komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga Oh Rwanda rw'akanyarwanda Imisozi yawe rudasunga yaramamaye hose Imirambi bibaya n'imigezi ndetse n'ibiyaga Yahoo, go, Jamanga.